Sitambi kwenye zenu radio station. Nasomeka YouTube my space never patient. Some kawda to my message watu administration. My space ananambia shengia top 10 tandoni kipitia tani so my wani Skype Facebook tele nipo line track tungo nazo zipo line sababu ipapa kweli haipo radioni hili hip hop MC hatoi corruption kama na honga pesa eti promotion neteni nifundishe hiye potion watangu nelimishe basi na separation kwangu mimi muziki ambition kwenu nyinyi muziki competition kupitia muziki nimetumwa niseme takufa masikini kama vokufa mitume. If you love love, if you hate hate, if you feel this vibe can shake shake, if you don't feel this vibe can clap clap, clap clap, clap clap. If you love love, if you hate hate, if you feel this vibe can shake shake, if you don't feel this vibe can clap clap, clap clap, clap clap. Watanufaika skizaji, pitia yangu masomo Mali sizi hitaji, tabaki kama gurumo Wananita sivumi, lakini nimo Walivunja mizani, walipofanya vipimo Juu ya butu na kali, wakazika lia ncha Masika na kankasta, kumbea papi kocha Baba na mwana muli imba na kucheza Yosele kali batupa kwenye gereza Uzuni mnona yokome, mikita inanifikia Sauta toto falme kila usiku naisikia Mwisho zara weshima, mtalimbo na lidolo Dema usimama wima, hakiza na mwana Watima na manisha wakongwe Tokuwa tukuwasikia kwenye radio za mkulima Simamia sana Selekari wacha ujinga Mchina na gonga kopia Micholo wa tinga tinga If you love love If you hate hate If you feel this vibe can shake shake If you don't feel this vibe can clap 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 If you love love If you hate hate If you feel this vibe can shake shake Don't feel this vibe can clap 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 Asante sana we kwangu jua ulichomoza kwenye mtaa nilikujua wakati niponga nikatambua ya kwamba mama shujaa lebarikiwa katika umbaji wa jaa yeye ndo piga disco yeye kitengo cha sana kaba ya Davichi hajawaza kupa na kwanza kutafiti umbaji kila lipoka sana tulijuana kaba sijamjua mike ila kuna wimbo lipo wimba alikuwa pakariki kipindi cha kula bila na maneno yaeleweki pale mwana makuka nikaanza kujua mziki tukageuza madawati bezi stare na hiet mimi mshaka katubamba na kutupamba rati nipo kwenda magambani kayunda magundu mani track yangu ya kwanza ukimya kavunja boni If you love love, if you hate hate, if you feel this vibe can shake shake, if you don't feel this vibe can clap clap, clap clap, clap clap. If you love love, if you hate hate, if you feel this vibe can shake shake, if you don't feel this vibe can clap clap, clap clap, clap clap. If you hate hate, if you feel this vibe can shake shake, if you don't feel this vibe can clap clap, clap clap, clap clap. If you love love, if you hate hate, if you feel this vibe can shake shake, if you don't feel this vibe can clap clap.